an mɔgɔ fila kɔni de kɔni tun b'an cɛ kun.
Men di don bandano tagal ko jonsuda amen sanno semen chuditi ko be e bal makko men doni so pecha hakunde amen ye chemin de fer o gollano yo kanko rondino fu fawarde emira makko kanko hojunobe du pension o non fecha ma hakunde amen monfu ana bamange du mudun mi e bibbe an nawlan kanyu de bibbe mum monokal an heba ko henna e mudun ko be noddata debbo ka jaati se be pecha dorgu yo chukole ngoroy baye forde sabe be noddata sedaje rewbe bibbe rewka noddataake ceedo be martinan kumpa non be ngaran fecci de ndongu rewbe yo feccore wotere worbe be yo pecce didi ndar dotto e kollitino du faminiraabe worbe amem pantamen min do horan kam mi jabaali sabe de den e be panduno so wiyama mo kujuda bante anatiidi ga amen ga so hal ndongu ka halama fu debbo wala hen hala le finata wa amen debbo ana rone so tawi o suka de gori ko sami fu o hebaali biddo du fawarde du o yira ko bonanda holitinto o yoppele galle o sabe jawdi ngadande makko ndi yaltali tay walana debbo o basidu o bantete so won bamawomo dum fu yob yalla o mo heddo le galle o dum ko arande didben mudun o mo jogi bibbe o heddoto banga bibbe fa hoje dum ben tatobel o heddoto le galle o batte o mo jogi sirri galle o tagal mayde mawdo galle non koreji goduddi facebook mudun an hen o mo wawi holitinde dum ben lawol le tindinde dum ben neebol du ana wawi latade sababu sodude endam hakkunde galleji didi bamru didi do debbo yiwata fawarde e do bama do dum waddanta debbo bantede de dina alsalama ko non debbo wala e ndongu debbo ana nanne e le ndongu ka latata ko kany hore mun koronete debbo rontake karahan nenna debbo wana ko ronete o wana kakol wala le nafagaaji gorko o so natine le mum mirado wawa bantude mo moniraado du wawa bantude mo saki ke fay goto du wawa dum sawana beldomo se tay Allah banti jonsud makko heedi amen ga yo debbo goto tam bamete so gorum natti ko jeyi fu tottete gendiko e bibbe makko dum wadi so tiida la fu wala le ndongu heedi amen ga
o koson tien ko en fini no geleba gele abata ko no.